getatunes.com.
Cool down. Yeah. Doria.
Mama Nandi Uza, never give up. See my end and Kuza Fuja, keep your head up. Osha Foka Nika Heta, never give up. Never give up, never give up. Mama Nandi Uza, never give up. See my end and Kuza Fuja, keep your head up. Osha Foka Nika Heta.
Never give up. Zika vudi tisa, you can slow down. Ngati nkono wezi kupusha. Osa imila tuchosa pleasure. Yeah, misomali ya chuluka kungo komelela. Kuvaya patogolo mbuya kukogela. Koma osa siye modo wako pemelela. Izafika ntawi woka za kuchemelela. Ngati mfetselela, moyo ndokondela. Umakondela iwoka wamena limbikila. Usati manja lende izo ndizosa gila. Sazikai gila, weka uzidalila.
Mama Nandi Uza, never give up. Sima enda kuza fuja, keep your head up. Osha foka ndika heta, never give up.
Never give up, never give up.
Mama Nandi Uza, never give up. Sima enda kuza fuja, keep your head up. Osha foka ndika heta.
Everybody deserves better.
Born and raised in the ghetto. Heta safuna kuona kupanga seto. Digila west, timutile mpepo. Sakuzi waife yondi mapeto. Tima hita black bomba target. Osa tipa mbali. Tima limbikila kutitifike batali. Baro ya tisa malawa palo solangali. Sikutinda ya mbalelo ndachoka batali.
Sikutini mapoka ni mapusha be. Ni matia bandi bambana ni maluza be. Pamene ni maipata moto nkufuka be. Afune ya safune mpamene ni machuka be.
Mama Nandi Uza, never give up. Sima enda kuza fuja, keep your head up. Osha foka ndika heta, never give up.
Never give up, never give up.
Mama Nandi Uza, never give up. Sima enda kuza fuja, keep your head up. Osha foka ndika heta.
Everybody deserves better.
Utafika pomwe ukufuna deka. Ola toke trash, toke shit weka. Osa weka za ulesi, you will work hard. I'm about to Olympic and bombardy.
Mama Nandi Uza, never give up. Sima enda kuza fuja, keep your head up. Osa foka ndika heta, never give up.
Never give up, never give up.
Mama Nandi Uza, never give up. Sima enda kuza fuja, keep your head up. Osa foka ndika heta.
Everybody deserves better.
Getatunes.com.